Whakamaheretia kia wehe, kura. Wawe noa rawa te oho tata, kei te kāinga, kei te kura pia au tamariki. Me kō rero rero ki tō kura me au tamariki. Ka tiakina au tamariki e ngā kaimahi o te kura. He oi, ki te kore koe e tiki, mā wai rātou e tiki. Whakamahia tētahi māhere oho tata, kia mōhio pai ka aha ki te huki ki te kāinga. Kia mōhio pai me pēhia te whakamahi māhere oho tata, tirohia te whārangi ipurangi me ki Get Ready Irakati GOVT Irakati NZ.